Crackers.
Dunia sio mbaya, ila binadamu mbaya. Tumeyaleta yote haya, leo yatutia sara. Tunamwita ni Mungu, kisa hili janga baya, atuondolee uchungu. Mola shusha dawa, italiwa nalia woi woi, ni kipi watatenda? Wakenya nao bado ni story, ni wapi tutaenda? Italiwa nalia woi woi, ni kipi watatenda? Wakenya nasi bado ni story, ni wapi tutaenda? Machozi yanafinika macho, kwa kingi kilio, aende. Kwani vifo vinafika tuliko, kwa kasi ya mbio, aende. Machozi yanafinika macho, kwa kingi kilio, aende. Kwani vifo vinafika tuliko, kwa kasi ya mbio, aende. Hey, Mola, tunole janga ina corona. Tuachane na vikoja, dunia nzima tuungane. Ili gonjwa libagui, awe mke au mume. Tena na umri lichagui, awe mtoto au mzee. Ili gonjwa libagui, awe mzungu Mwafrika. Tena kabila libagui, mijikenda kadhalika. O mama zangu oza mboga mkono kushuwa na mabeba beba. Vijana oma oma, mikono osha. Wazee beba beba, mikono osha. Mama zangu oza mboga, mikono osha. Manama beba beba, mikono osha. Vijana oma oma, mikono osha. Wazee beba beba, mikono osha.
Kambali cheza chini, cheza makini. Wapo wengi kama mimi, wanalia kusu nyinyi. Rest in peace the fallen soldiers. God had a reason putting us in this position. After every dark night there's a brighter day. After every dark fight there's a brighter way. Waking up with our prayers hope we see the change. Pull the shit and guide us from all the evil ways. Give us hope, give us faith, give us what it takes. See the world, they all cry for a better way. Wash your hands, stay at home, keep yourself distance. And get another chance. And get another chance.
Corona, corona.